Minisitule y'ebyobulamu etongozza enteekateeka y'okukebera ekirwadde kinnalubiri sickle cell okw'obuwaze eri abaana bakazaalibwa mu malwaliro gonna mu ggwanga. Ekigendererwa kyakendeeza akazita ekirwadde kino ke kireeta ku ggwanika lya Uganda mu ngeri y'obujjanjabi. Mu nteekateeka eno abaana banaazuulibwanga n'ekirwadde kino ekya nnalubiri baakubasa ku bujjanjabi okubataasa okulwalalwala. Mu Uganda ku buli baana 20,000 abazaalibwa, abaana wakati wa 6-9 be bafa nga tebannaweza myaka 5. Omuteesiteesi omukulu wa Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yatongozza kaweefube ono.
Bw'omanya omwana nga yakazaalibwa nti alina nnalubiri, kiyamba kubanga omwana oyo ekyokusooka tukansolinga abazadde be ne tubabuulira ekizibu ekiri mu bulwadde obwo, ekirala ne tu encouraging abazadde abo okuleeta abaana baabwe bagemebwe nga bukyali, especially ni mokoko vaccine, batandike eddagala lye tuyita hydroxyurea erikakkanya obulwadde obwo okugenda nga butta organs z'abaana jangu msai tebalina abayedi mu crisis tebakula bulungi, so mwatandika eddagala nga bukyali akula nga talina complications zino zonna.
Kati ebyo nga biri bityo, Atwine alagidde abatwala ensonga z'obufumbo naddala bannaddiini n'ekitongole ekiwandiisa obufumbo eky'okukeberebwa nnalubiri kifuuke kisaanyizo ekitunuulirwa abagenda okufumbiriganwa, batadde katale ebikozesebwa mu kukebera ekirwadde kino ekya nnalubiri ng'abantu basobola okwekebera bennyini nga tebannasalawo okufumbiriganwa.
Tugamba nti tutandika okutestinga, kyekyo kyokka kyetuli sure nti bw'otestinga ng'ogenda okufumbiriganwa oba okwagalana ne munno, tukikole nga bwe twakolanga HIV, kubanga ekyo kyokka kyekinaatuyamba, kubanga kati test kits weziri, rapid test ziri wonna, osobola okukebeza wonna w'oyagalira. So twagala ekintu kino era nkakikubiriza abo bannamadiini, even ne bamagistrate abagenda okugatta abandi mu civil, bakulu baba madini, baleaders, bakulture leaders, ekintu kino tukyogereko nnyo, kubanga nnalubiri nzibu nnyo okujjanjaba, tutwalidde resources nyingi nnyo.